lava. Oh, 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 lava. Lava, 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 lava.
Ndaba kuchomulunjo wa masa kendege. Nkulaba konde mwenya mwenya ngabwene komba. Nganunye kukabisi kenyuji. Ontunuza mulie vikaru karungo njize. Mboba tori burundi. Onkubisa karuru vomwenya potyeyo. Akaruru oromu kwa nogone gunyola nyola. Gulese na balaba banyoma nyoma. Bambuza chenkwa gala kenye nye 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 nyo chichi.
Mbera mbirana, mbera soleza. Mbera mbuka mbuka ngafunya kakade. Olika wowo muri akachuso lususu lwange. Oyoje mirembe buganda jetunula. Uyoga yogo lugendo Naruno lutuseko Mukama yevale Sewo kabaka wange Uyoga yogo lugendo Naruno lutuseko Binji vyo isemo Lumo mutamanya ngamba yambu zako Sasura mekanku imbire Au mutamanya ngamba yande merako Nchi wangula meko kukwagala Naseka nengweri Ngatamanyi kabaka wange Bibye bibana chuzo kwa gala kabaka wange Mpulira chini muri muri musai Kabaka tagulirira Kabaka teye simbao Omukwano kwe gubana cho Bwencho chinka kata kukumwagala Kabaka wanyiga Nange chinyiza Kabaka wange wawala Banange chinkanga Mwabasumbu wa kabaka wange Muchimanyenti Muribala bebange Wamasaba saja Uyoga yogo lugendo Naruno lutuseko Mukama yevale Usewo kabaka wange Uyoga yogo lugendo Tonya, wano juzi lwetonye Tulabye byo yoyo Fabari ku ground kabaka Tuulira tulabye bintu Chiruma ngoli ayogera ngalumirirwa Ngatalimba naye binyuma Katonda wa Buganda mulamu Ne kabaka mulamu Ate no Buganda mulamu Tulibera balamu kuba ne katonda wafe mulamu waya
kuna esaba saja kuliko lugendo yoga yoga mukwano naruno lutuseko na nyine Uganda yatu kuliko lugendo echo bugaga chafe mukama kukume wangara
www.djericom.com